The problem is that you have got yourself. Something you said that you made this mistake.
How can you say that?
You said police will kill you on the road.
Can I do it? Can I do it?
Nsogera ddala okulisaayo abo abakomyewo n'okugumya abo bonna bambi abakyaliyo bajjajjaffe zino baziyita ntabaalo tusimbule omusogo akoba nti twakatoolera mpulidde zisitole z'abavudde mu nkomyo gwe ne ndaba ekifaananyi ekitambula wano gwe mbono baamuyisa bubi ate ono baamutulugunya uganda ebyaddala obulira emboozi ne bwewuunya kijja kitya ng'abalwanyisa enguzi miti mito abakulu batudde wansi mbu tebibakwatako bwe weetegereza ennyo bano abaana baasomyeko naye emirimu gyabula ekyeggulo balyako bwe neetegereza enguzi ekwata ku buli omu bw'okwata agirwanyisa mpozi ng'ogifunamu embeera wano bwetuuse buli omu emunyigalu lw'ekyo b'olaba ne maama avaayo nti ekiba kibe nalinga muggumu luli ng'ompita muzzukulu nga n'ennyonyi eyita nnyimba nti nno jjajja wuuyo kuzemwena amaaso ganzibudde corruption mulwanyisa nga tewali ansasudde kaseera kazigizigi tewali bya tribe gyoyisa mu ddoboozi lyerimu ne swibe tusaba ku byava mu lukiiko ne nakalema kanare natiifu mutubuulire bwamma twalengera abavubuka nga kuliko omumpi ne twebuuza ate nga bo bano tebaafunye empi dayalogo kyemmanyi ebeera n'aliza ati anilesi ng'ogamba nti mwalimu omugaati sagala mwedabire nti nno fenna tuli bantu tusituke tulwane fenna tuddemu ak'obuntu gw'osamba n'otulugunya amanya alwanirira gwe imagine ng'omwana gw'ogwo batulugunya batyo.